education. Niambie wazazi maskani.
Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu? 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 Natoka mbali na bado nenda mbali. Maisha kwangu bado ni safari. Maskini wala tajiri. Mawazo, mawazo, mateso, 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 mateso. Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu? Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu? Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu? Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu?
Nikimbilie wapi? Nijikinge kwa nani? Ninaona dunia si nzuri kwa binadamu. Maisha ni blind, popote ni kuhanda. Every time ni kuhustle na mai kwenye mii. Vita ni kadhaa, maradhi ni kadhaa. Kila siku tunafiwa watu milioni duniani. Maisha yananidai na bado sija fly. Umri na kwenda bila sijajitegemea.
Maisha bado yananidai. Ulimwengu mbona unifahamu? Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu? Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu? Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu?
Sinione nikinywa pombe, kwako utani njaro. Maisha lazimisha. Usinitenge, usinitenge.
Sina raha, sina hela, sina umbrella, napotea. Wengi wamejitia kitanzi kujipuliza. Nichape kaa nani, ni haso kaa mtani. Nilie kivipi washikaji na madani. Ili nifanikiwe, ili nieleweke. Ni try B G Nizara Records. Producer Godfather Dre B na John Nick. Kwenye mix yani. Mutuelewe washikaji. Black DJ na Oscar, my fan zet. Kuma kufuka boda UG Kenya na bong.
Maisha bado yanunani dae. Ulimwengu mbona unifahamu?